Kila ukicheka my world slows down. Kuna kitu ndani yako I never found. Una haja ya kuchangi, stay the same. Mana kwangu wewe you're more than a name. Wanasema perfect ni kuwa kama wao, lakini mimi napenda how you move, how you glow. Hata ukijishuku I still see the light. Girl you're beautiful just the way you are tonight. Nakupenda, penda, penda bila masharti, I won't let go. Nakupenda, penda, penda, pendo lako is all I know. Siku kiwa low, I'll be right there. Kukushika mkono, show you I care. Una haja ya kujificha ndani. With me you're safe, be free, be you honey. Na ukilia pole, I wipe your tears. Be your strength through all your fears. Kila upande wako I embrace. Every little part of you I'll never replace. Na kupenda, penda, penda bila masharti, I won't let go. Nakupenda, penda, penda, pendo lako is all I know. You don't have to try so hard. Kwangu wewe ni superstar. Hata bila kusema mengi, moyo wangu nakupenda daily. Nakupenda, penda, Olivia, don't ever change. Penda, penda, got your love, I'll always embrace.